maisha tawa ngumu, na wewe ndo tabibu kwa yanayonisibu. Ukinihukumu sitapiga nduru, nitakuwa huru, nitakushukuru.
And I am not ashamed just to say I'm amazed by the way that you wear your hair. Ain't it silly all these feelings that we have after all these years? Been a million and a billion and a trillion with you. No hesitation for you, just pure dedication.
Hoping that it's not too late. Nakuomba unikomboe tokana na upweke, tokana na upweke. Ikiwa ni hatia na panta kufia, ikiwa ni hatia na panta kufia, ikiwa ni hatia nitakufia. Usifunge pazia, mimi sio bandia. Hizi pingu sitoi, ni heri niwe hoi, niwe hoi.
And I'm not ashamed just to say I'm amazed by the way that you wear your hair. Ain't it silly all these feelings that we have after all these years? Trillion with you, no hesitation for you, just pure dedication.
And I'm hoping that it's not too late. Nakuomba unikomboe tokana na upweke, tokana na upweke.
Oh,
will you?